Hello na karibu katika podcast ya mjasiriamali wa mtandao, podcast ambayo inakuonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja pamoja na kukuza biashara yako. Kama wewe ni mjasiriamali unayetaka kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi hatua ya kwanza unayotakiwa kufuata ni kujiandaa kisaikolojia kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Wafanyabiashara wengi wanafeli sio kwa sababu hawajui wanatakiwa kufanya nini kupata mafanikio, lakini kwa sababu hawajajiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kupata mafanikio hayo. Kwa hivyo unaweza ukakuta mtu anajua anatakiwa kufanya nini lakini hafanyi kwa sababu aidha hana motisha au pengine hayupo clear exactly anatakiwa kufanya nini, au anaogopa kufeli, kwa hivyo kisaikolojia haiko sawa. Kwa hivyo ili kukusaidia kuondokana na hizo changamoto ambazo unaweza kukutana nazo za kisaikolojia, tumekuandalia darasa la wiki nzima bure kabisa ambayo zitakuonyesha jinsi ya kujiandaa kisaikolojia kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Kupata mafunzo hayo nenda katika tovuti yetu ya onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online Profits ambayo inaandikwa O-N-L-I-N-E ikisha Profits P-R-O-F-I-T-S .co.tz mkwaju bure. Nenda sasa hivi kabla hilo darasa hatujalitoa hewani. Karibu darasani. Hello na karibu katika sehemu ya 61 ya podcast hii. Podcast ya leo itakuwa ni tofauti na podcast za nyuma, kwani hii inatokana na live tulofanya Instagram, live ambayo imewafanya watu waingie wazimu kutokana na value walopata kutokana na hiyo podcast. Kwa hivyo kama wewe ni mjasiriamali ulokuwa unahangaika kutumia mtandao wa internet na unafikiria kufanya mapinduzi katika biashara yako mwaka 2020, basi hii podcast ni kwa ajili yako. Kwa hivyo chukua kalamu na karatasi na karibu katika podcast ya leo ambayo tumezungumzia topic ya mambo saba ambayo unatakiwa kufanya mwaka 2020 kwenye mtandao wa internet kuwin katika biashara yako. Kwa hivyo kama unataka kuwin katika biashara yako 2020, mambo haya saba ukifanya katika mtandao wa internet, basi na kuhakikishia utaona mafanikio makubwa. Kwa hivyo bila kupoteza muda, karibu katika podcast hii. Okay, so yeah, kwa hivyo nishajulisha wengine kama tupo live. So I'm very very excited. Kuna mambo muhimu sana tutazungumza leo. Kama unaniona na kunisikia, bofya live hapo, bofya live. Nataka tuwashe moto leo, nataka Instagram yote ijue kuwa kuna jasiriamali hapa watakuja kufanya mapinduzi mwaka 2020. And that is the topic ambayo tutazungumzia, mambo saba ambayo unatakiwa kufanya. So this is the topic, mambo saba ambayo unatakiwa kufanya mwaka 2020 katika mtandao wa internet kuweza kuwin katika biashara yako. Kwa hivyo kama una biashara na pengine umekuwa ukihangaika kunasa wateja kwenye mtandao au kukuza biashara yako, basi mambo haya saba ambayo nitazungumzia hapa yatakusaidia kwa kiasi kikubwa, especially mwaka 2020, na kuna mambo makubwa yatabadilika, na uhakika wengi wenu hamjasikia haya. Kwa hivyo kama hujafahamu mapema itakuja kukuumiza. Okay? So bila kupoteza muda nafikiria tunaweza kuanza. Just kabla sijaanza nataka unaambie kama unaniona na kunisikia, ucomment chini unaambie tunakuona tunakusikia. Andika tunakuona tunakusikia kama unaona na kunisikia. Soxify TZ, salam Dr. Said, alhamdulillah leo nimewahi live post yako, tuko pamoja, karibu sana. Na leo utapata mambo makubwa sana. Karibuni, karibuni sana. Kwa hivyo tutajaribu kugawa pande mbili katika live ya leo. Kipande cha kwanza tutazungumzia Hii topic yenyewe na kipande cha pili nitakuwa najibu maswali. Kwa hivyo kama una maswali yako, naomba uyaandike ikisha au unaweza hata ukacomment maswali yako ikisha nitakuja kuyajibu maswali yote. Okay? Kwa hivyo nitajaribu kukimbia kidogo kwa sababu Instagram wana limitation. Siwezi kuzungumza zaidi ya 1 hour hapa. Okay? Na sijui nitachukua muda gani kwa sababu mambo ninayotaka kuzungumza ni mengi na muda ni mfupi na haya mambo ni muhimu sana. Okay? So are you ready? Are you ready? Okay, safi sana. Nyamka anasema nakuona na kusikia, ubunifu, Safari Market tunakuona, tunakusikia. Fares Washa, karibu Mr. Fares, nakuona na kusikia. Gustavo, tunakuona na kusikia. Marenge ameingia, karibu sana Marenge. Mike, Abdunasir, tunakuona na kusikia. Okay, so mambo saba ambayo unatakiwa kufanya kuweza katika mtandao wa internet kuweza kuwin mambo saba ya kufanya mwaka 2020 kwenye mtandao kuweza kuwin katika biashara yako. Kwa hivyo una biashara yako unataka kuwin mwaka 2020, basi haya mambo saba ni ya kuzingatia. Okay? So jambo la mambo mengine nishazungumzia sana japokuwa wengine hawafahamu. Kwa hivyo kama unasikia vitu vingine nazungumzia ushawahi kuvisikia, usivipuuze kwa sababu the basics are the most important thing. Mambo ya msingi ndio yanakuletea mafanikio kuliko mambo ambayo si ya msingi. Kwa hivyo hata kama unasikia kitu mara ya pili au mara ya tatu usidharau, because this is very very important. Okay? Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo unatakiwa kuhakikisha unafanya ni kuelewa unamlenga nani. Now this is very very important. Japokuwa jambo hili nimekuwa nikifundisha miaka na miaka na miaka na miaka, still naona watu wengi hawanielewi na maanisha nini, au wananielewa juu juu but they don't know how powerful this is. Okay? Watu wengi nikiwauliza wewe unamlenga nani, mimi nawalenga wanawake wote, au mimi nawalenga wanaume wote, au nawalenga watu wote wanene, au nawalenga wanafunzi wote, au you're getting my point. Hawako specific, hawajui wanamlenga nani. Okay? So you need to be very specific unamlenga nani. Okay? Kwa mfano, okay? Kama mimi hapa walengwa wangu, okay? Of course sisi tuna target audience mbili, lakini kwa hapa sasa hivi ninavyozungumza walengwa wangu wengi ni solopreneurs. Wengi wao ni solopreneurs. Ni wajasiriamali wanaojitegemea. Kwa hivyo ni mtu mmoja, okay, ana biashara chake na hana wafanyakazi wengi. Wengi wao ni kundi hilo, ni solopreneurs. Na wanataka kutoka katika level ile ya solopreneur, wanataka kupanda level nyingine. That is my target audience. Na ndio maana nikicommunicate nao na kuwa naweza kuongea lugha yao kwa sababu najua exactly na walenga nani. Okay? So this is very very important. Usiseme na walenga watu wote wanataka kupunguza uzito. That is not your target audience. Sema nataka kuwalenga labda wanawake waliojifungua kuweza kurudisha shape zao za mwili. So ushajua ni wanawake waliojifungua ambao wameongeza uzito wakati wa ujauzito wao, wanataka kurudisha shape yao ya mwili. That is your target audience. Au sema nataka kuwalenga wanaume wa maofisini kuondokana na vitambi. That is your target audience. This is very very important. This is very very important. Kama hujafanya hivyo, I am telling you, unakuwa huna nguvu katika soko. Unakuwa huwezi ukaongea lugha moja na wateja wako. Okay? Kwa hivyo kama siku zote ulikuwa unasema na mlenga kila mtu, sahau. Okay? Forget about kulenga kila mtu. Okay? Wewe bado ni mjasiriamali mdogo. Anza na kundi moja. Ukiwa mkubwa you can expand your market, lakini ukiwa ndo kwanza mjasiriamali mdogo, lenga specific group of people. Utajiposition vizuri kwenye soko. Okay? So hilo ni jambo la msingi sana kabisa. Na ukisema unamlenga nani, ukishaelewa unamlenga nani, sasa unatakiwa kuelewa wana sifa gani. Wako wapi? Okay? Wanafanya nini? Wana matatizo gani? Okay? Wakilala usiku wakisikitika, kitu gani kinawafanya wasikitike? Wanaogopa nini? What is their fear? Okay, what is their hope? Wanatamani kitu gani? Okay? Kwa hivyo inabidi uelewe wanaita demographics, wana umri gani, demographics zao, wana umri gani, wapo wapi, okay, kipato chao kiasi gani, okay? Na vile vile unatakiwa kuelewa psychographics, psychology yao iko vipi. Okay, wana matatizo gani, wanatamani kitu gani, what are their hopes, what are their dreams, wanataka kuwa na kitu gani. You're getting my point? The more you understand your target audience better than your competitors, that is when you win the market. Ukiweza kuelewa walengwa wako kuliko washindani wako, hapo ndo unaposhinda katika soko. Okay, so this is very very important. Jambo la pili, elewa wana matatizo gani. What problem do they have ambayo wewe unaweza ukasolve? Kwa hivyo unatakiwa kuelewa wewe, wao wana matatizo gani na wewe una, au wewe una solve matatizo gani kwao. Okay? Kwa mfano mimi nawasaidia wajasiriamali kutumia mtandao, ndio hawa solopreneurs, wajasiriamali wadogo kutumia mtandao wa internet kuna wateja. That is my target audience. Okay, na audience nyingine ambayo ipo katika market nyingine ambayo nawasaidia wamiliki wa makampuni kutumia mtandao wa internet kuna wateja, na communicate nao kivengine, natumia lugha nyingine na jiposition vingine. You're getting my point? Lakini kwa soko hili wengi ambao nazungumza nao katika social media ni wajasiriamali wadogo. You're getting my point? So wewe una solve problem gani katika soko lako? What problem are you solving? Na nikiwaambia watu, nikiwauliza swali hili, watu wengi nasema, lakini mimi nauza nguo, mimi sioni kama kuna problem yoyote na solve. Kila, kama huoni problem yoyote una solve, ndiyo maana unahangaika kupata wateja. Because you do not know what problem you are solving. Okay? Kwa hivyo, watu wananunua nguo kwa sababu maalum. Okay? Mtu mwingine anaweza akawa ananunua nguo kwa ajili ya sherehe. Anataka kununua nguo kwa ajili ya sherehe, nguo za suti. Na why, anatafuta nini katika nguo za sherehe? Kwa hivyo anataka labda aonekane ni mtu wa hadhi fulani, mtu wa status. Akienda katika sherehe watu wakimuona, yes, yani wewe unaonekana mtu wa hadhi fulani. Kwa hivyo problem ambayo unatakiwa kusolve kwa mtu namna hiyo, sisi tunawasaidia kujenga status za wateja wetu kupitia mavazi yao. Okay? Unasaidia kuwapandisha hadhi. Tunawasaidia kukuza katika level fulani. Au unaweza kusema tunawasaidia vijana kujenga confidence kupitia mavazi yao. Okay? Au tunasaidia wanaume wa ofisini kuondokana na vitambi. Au tunawasaidia wamiliki wa magari ya Toyota, okay, kuweza kudumu na magari yao muda mrefu. Tuseme kama unauza spare za magari. Na pengine kwa vile una focus katika kutatua tatizo, hu focus katika kuuza bidhaa, una focus katika kusolve problem. Kwa hivyo unajua issue sio kuuza product, issue ni kutatua tatizo. Kama issue ni kutatua tatizo, unaweza kusema mbali na kuuza spare za magari, inaweza nikafungua garage ambayo itakuwa inawapa huduma ya kuhakikisha magari yao yanadumu kwa muda mrefu. Kwa hivyo biashara yako sio bidhaa au huduma unayouza, lakini biashara yako ni utatuzi au matatizo ambayo unatatua katika soko. That is your business. Okay? Ukishaelewa ile jambo, mindset yako inakuwa tofauti. Wafanyabiashara wengi wanakuja kwangu, Dr. Said, mimi nashindwa kupata wateja. Nifanye nini? This is the main question I get. Okay? Na mimi jibu nalowapa, nawaambia you are asking the wrong question. Unauliza swali ambalo silo. Wanashangaa, swali silo, unataka niulize swali gani? Swali unatakiwa kuuliza ni wateja wako wana matatizo gani, na wewe utafanya nini kuhakikisha unasolve matatizo yao. It is not about you, it is about them solving their problem. Hakuna mtu anajali kuhusiana na wewe kuuza bidhaa au huduma. Kama hujawalipia ada watoto wako, nobody cares. Kama sijui unadaiwa kodi ya nyumba na unataka kuingiza kipato cha kulipa kodi yako ya nyumba, nobody cares about you. Nobody cares about your product. Nobody cares about your business. Watu wanajali matatizo yao. Na kama utaacha kufocus katika kuuza bidhaa zako na ukaanza kufocus katika kutatua matatizo ya wateja wako, that is when you win. Sijui tunaelewana? Jamani, sijui tupo, sijui mnapata value hapa? Are you mnafaidika? Kama unafaidika, andika yeah hapo chini, andika yeah. Okay, so that is the thing. So jambo la kwanza, elewa unamlenga nani. Jambo la pili, elewa unatatua tatizo gani. This, ukiweza kupata hayo mambo mawili, basi hii ndo foundation. This is the foundation. Na kama hii foundation hujaipata, I am telling you, utahangaika miaka mitano, kumi, shirini. I'm telling you, just listen to me. Nisikilize kwa makini. Haya mambo mawili usidharau. Na wanafunzi ambao walikuwa haelewi hili jambo, lakini the moment they understood na wakaanza kuapply, they've been making millions and millions. Okay, Zakaria Elanga yupo hapa, amegenerate 30 million, yupo hapa online namuona. 30 million ameingiza just kwa kuunderstand this simple concept. It's a very simple concept. Okay? Zakaria, kama unaweza kucomment hapo, comment. Watu wapate kusikia upande wako. Okay? So this is very important. Understand your target audience. Elewa kiundani unamlenga nani. Na elewa kiundani unatatua na tatizo gani. Na hakikisha wewe ni mzuri katika kutatua tatizo hilo kuliko washindani wako. Now the beauty is, washindani wako hawaelewi wanasolve tatizo gani. Kwa hivyo wewe ukielewa na ukafocus katika kusolve matatizo ya mteja wako, ingia ndani ya kichwa cha mteja wako. Ikisha jiulize, je, mimi kama ndo huyu mteja nina shida gani? Na vipi, imagine, this is what I tell people. Imagine mteja wako ni mama yako, anakuja kwako analalamika na tatizo moja, mbili, tatu. Utafanya nini kumhakikisha mama yako anasolve ile problem? Basi mtreat yule mteja kama vile. If you do that, I am telling you, wateja watakupenda na watakuwa na kumwagia pesa kama wazimu. Okay? So those are the foundation. Hayo mambo mawili ukielewa vizuri, I'm telling you, it will change everything. Okay? Jambo la tatu, jenga brand yako sasa. Okay? Now tunazungumzia hili na still naona watu wengine wanafanya juu juu na nini, wanatengeneza logo. But brand sio logo peke yake. Okay? Japokuwa logo ni brand identity, inatambulisha brand yako. Brand yako inawafanya watu waelewe kuwa wewe ni nani na unatatua tatizo gani. That's what what a brand really is. Okay? Kwa hivyo unaanza kuspread ile message yako, yani mtu akija kwako, tuseme for the first time, ama ikuja kwako mara ya kwanza, akiondoka pale, ndani ya kichwa chake anaelewa wewe ni nani na unatatua tatizo gani, na inamuingia vipi ndani ya moyo wake. How deep does it go into his or her heart? Ukiweza kufanya hivyo, mtu akaona kuwa, nimeenda pale, I say, ile treatment walonipa. I'll give you an example. Apple computers, they are very good at this. Wako makini sana katika hili. Sikuizi, ukienda nchi za wenzetu, wanatengeneza duka lao katika glasi tupu nje barabarani. Ni kioo kitupu nje, boxi la kioo. Okay? Ukipita nje, kila mmoja anaona kuna nini, duka la Apple, na kuna watu mule ndani. Kwa hivyo tayari, kwanza ile brand yao ni transparency, kwa sisi ni wawazi. Okay? Ndio maana wanakaa vio, kwa sisi hatufichi kitu. Okay? Ikisha ukianza kuona watu wengi pale wamekaa, na kila mmoja anapewa simu, chezea simu unavyotaka. Unaweza kama saa matatu unachezea simu zao mpya, mpaka unaanza kufeel kuwa kile kitu ni chako, na mwanzo ulikuwa huplan kununua, lakini kwa vile umeanza kuwa connected na kile kitu, na umeanza, yani ushajenga personal connection na kile kitu, mwisho unanunua tu, hata kama bei ni ya juu. Okay? So this is the power of building a brand. Okay? So kitu ambacho labda nakushauri wewe ufanye, kwanza hakikisha una jina la brand yako. Okay? Unaweza ukajenga personal brand yako ambayo ni jina lako, au unaweza kutafuta jina la brand. Of course mimi, kwa mfano mimi ninayo personal brand yangu Dr. Said, na tuna brand ya kampuni ambayo ni Online Profits. Okay? Kila mmoja ana faida na hasara zake, ni darasa refu, sitaki kupoteza muda katika live ya leo, lakini kiufupi tengeneza brand. Okay? Then tengeneza kurasa za social media, Facebook, Instagram, na kama LinkedIn, inategemea na upo katika biashara gani na unawalenga nani. Okay? Na jambo muhimu, muhimu muhimu sana 2020. If you're not doing this sasa hivi, basi 2020 you have to do this. Okay, at least plan to do this. Hakikisha unamiliki tovuti yako. And you will understand why sasa hivi. Utaelewa point yangu. Okay? Kama unaona una Instagram page yako na una followers 200,000, I am telling you 2020 followers wako 200,000 hawatakusaidia kitu. I am telling you. There's big changes inatokezea Instagram. Hizi changes zilianza kutokezea Facebook na ishaanza kutokezea Instagram. Most people don't know about this. Lakini nitakuja kuzungumzia sasa hivi. Kwa hivyo usitegemee platform za watu kujenga brand yako. That's what I'm trying to tell you. Tengeneza platform yako. Na tovuti is a very good place to start. Okay? So build your own brand. Okay? Okay, na jambo muhimu katika brand yako bila kusahau, hakikisha brand yako inakutofautisha wewe na washindani wako. Kama wewe unauza products fulani na washindani wako wanauza products inayofanana na wewe, kwa nini watu wanunue kwako wasinunue kwa washindani wako? If you cannot differentiate, kama huwezi kujitofautisha na washindani wako, I am telling you, you are going to get slaughtered. Utachinjwa katika soko. Okay? So you need to be super unique. You need to be super special. You need to ujitofautishe kabisa. Mtu akikuona mara ya kwanza, hakikisha hakusahau. Okay? Hakikisha hakusahau. This is very, very important. Okay? So that is about building your brand. Kuna mambo mengi ya kuzungumza katika hili, lakini sitaki kupoteza muda. Tunaweza tukafanya live nyingine kuhusiana na hii topic, lakini kwa sasa this is what I'm telling you. Okay? Kujifunza zaidi, tunayo program ya Online Profits University. Tunazungumzia in detail, tunakufundisha mpaka kutengeneza brand identity, logo yako, website, mambo hayo yote tunazungumza katika program yetu. Okay? If you want to learn more na kushauri, you can communicate with us. Acha niache namba hapa kwanza kabla sijasahau. Hii hapa ni namba ya assistant wangu. Ukihitaji chochote kutoka kwetu, just tuma ujumbe wa WhatsApp katika namba hiyo hapo. Ikisha utasaidiwa hapo. Okay? Nimeka namba ya simu hapo, unaweza kuwasiliana na sisi kupitia WhatsApp. Kwa hivyo that is point number 3. Point number 4. Okay? Now this is also a very, very important point. Kuna siku nimekaa nikawa najiuliza, hivi kwa nini na wanafunzi wangu ambao wanatengeneza milioni 6 kwa mwezi, milioni 3 kwa mwezi, na hapo kipindisha nyuma hawatengenezi pesa nyingi. Wengine milioni 7 ndani ya miezi miwili, milioni 18 ndani ya miezi minne. Na kuna wengine wanahangaika kila siku. Okay? Na wengine wananionyesha brand yao, wananionyesha wanafanya nini, and they are doing everything right. Na wako sahihi kabisa. Lakini kitu nilichogundua, hili jambo la nne hawafanyi. Jambo la kwanza wanafanya vizuri, point ya kwanza tulozungumzia, ambayo wanaelewa na mlenga nani, wanaelewa wanatatua tatizo gani, na wamejenga brand yao. Kiangalia logo zao nzuri, wana page nzuri, lakini jambo la nne hawafanyi. Na I'm telling you, kama hufanyi hili jambo la nne 2020, funga biashara yako. Kwa sababu hata uwe na followers 500,000 Instagram haitokusaidia. Okay? It won't help you. Because of the changes ambayo Instagram wanakuja kufanya. Nitakuja kuhitaja sasa hivi. Okay? So what you need to do is to spend money katika matangazo. Unatakiwa uinvest pesa katika matangazo. Okay? You need to spend money katika matangazo. Kama wewe hulipi matangazo Facebook, Instagram, au YouTube, okay, au Google, if you're not spending money katika matangazo katika mtandao wa internet sasa hivi, jihesabu wewe si mjasiriamali. Kwa sababu unajua nani, social media imetuzoesha vibaya. Facebook, Instagram, tengeneza page, pata followers, anza kuzungumza na followers wako. Ikisha mambo yote hayo tunafanya, ukumbuke hatulipi hata shilingi. Okay? Now the thing is, hizi platform, Facebook, Instagram na social media zote, they want to make money. Facebook wamekuwa public kama miaka 3 iliyopita, na kila siku investors wanataka kuona pesa zao zinarudi. So now they want you to spend money. Wanataka wewe utumie pesa. Na kama hutumii pesa, haijalishi kama una followers wengi au huna, post zako zitakuwa hazionekani sana. Okay, in fact, hiyo ni point ambayo inafuata nitaka nizungumzie, lakini I think you get the picture. Okay, so you need to invest money katika ku run matangazo, and this is very very important. Kuna msemo unasema, the person willing to spend the most money in advertising is the person who dominates the market. Yule mtu ambaye yuko tayari kuspend pesa nyingi katika matangazo ndiyo ni mtu ambaye ata win, atashinda katika soko. Okay? Kwa hivyo kama wewe hadi leo kuspend pesa katika matangazo, basi nakuonea huruma kwa sababu utakuja utaendelea kuhangaika. Okay? To learn more about this, tunazo course ambazo tunafundisha, Facebook Insta course, jinsi ya kutumia Facebook na Instagram kuna saateja. We teach about this, au kichukua program ya Online Profits University, utapewa hizi course bure kabisa. So just tuma ujumbe wa WhatsApp katika hiyo namba, utapewa more information about it. Okay? So that is point number 4. And I'm telling you, this is another thing which is happening sasa hivi, and it's going to happen 2020. Siku hizi watu wengi wanaanza kurun matangazo katika Facebook na Instagram. Okay? Facebook na Instagram. Kwa hivyo price ya matangazo yanazidi kila siku. Na kama sasa hivi huspend pesa katika matangazo hivi sasa, I'm telling you, ikifika mwisho wa mwaka 2020, wajasiriamali wengi wadogo hawatoweza kuafford kulipia matangazo katika hizi platform. Kila siku inakuwa ghali, bei inapanda kila siku. Okay? Hata mimi sasa hivi na run matangazo, naona price isha double since mwaka jana. Mpaka sasa hivi price isha kuwa mara mbili yake. Na price itaendelea kupanda tu. Okay? So if you are not spending money katika matangazo na kuonea huruma, you are losing money. And think at it like this. Okay, kumbuka miaka ya nyuma hamna internet. Okay, kuna TV na radio tu. Okay, labda na magazeti. Kumbuka matangazo yalikuwa shilingi ngapi? Ukitaka tangazo kwenye TV unalipa milioni, si chini ya milioni mbili, tangazo la nusu dakika au dakika moja. More than 2 million you spend. Sasa hivi tangazo Facebook la video, okay, unaweza kutengeneza video ya dakika moja likaonekana mbele ya macho ya watu 1,000 kwa chini ya $3. You can do that. Wewe unashindwa kuspend $3 watu 1,000 wakaona biashara yako. I'm telling you, you guys, you don't know the opportunity lokuwepo. Hii opportunity ikiondoka itapotea. So you need to take this very seriously. This is the opportunity to make a lot of money. Okay? This, I'm telling you, hii ndio opportunity ya kutengeneza hela kama wazimu. Okay? So don't miss this opportunity. Itafika mwakani mwishoni wa mwaka 2020, kuna watu watasema, da, enzi hizo watu walikuwa wanapata nani matangazo yalikuwa bei rahisi. Na vile vile kuna watu walikuwa na followers wengi wanapata bila matangazo, bila kulipa walikuwa wanapata wanafanya mauzo. Inaondoka, hiyo era inaondoka, tupo katika mwishoni. Okay, so the good days of social media is running away. Okay? So that's very, make sure unalipia matangazo. If you don't know how, make sure you learn. Kama hutaki kujifunza kwetu, jifunze kwa mtu mwingine yoyote. Okay? But if you are interested, tunazo course ambazo tunafundisha, we can teach you how to do that. Okay? Point number 5. Okay? Okay, labda kabla sijaja katika point number 5, kama nilivyosema, organic traffic is dying. This is the point ambayo nilitaka kusema. Kwa hivyo kama wewe una struggle, unasema mimi nitajenga followers 1,000 labda 200,000, 300,000 milioni Instagram, haitokusaidia sana kwa sababu sasa hivi engagement inaanza kupungua. Kila siku zinapokwenda engagement inaanza kupungua. Nenda Facebook. Angalia watu walikuwa na followers wengi, angalia post zao kama wanapata comments nyingi kama miaka miwili iliyopita. They are not getting post. Mimi nilikuwa naona post za gazeti nani ya Mwananchi, gazeti la Mwananchi kila siku. Siku hizi mimi sioni post zao na mimi na follow page yao. Okay? So kuwa na followers wengi haitokusaidia. This is my point. So if you are not running, who spend pesa katika matangazo, you are losing you are losing a lot of money. Okay? You are not, unapoteza opportunity na hiyo opportunity itaondoka. Okay? Na jambo jingine, kuna watu wengine mabloggers. Okay, blogging is dying. Okay? Blogging is dying. Kama huamini, jiulize wewe mara mwisho umesoma blog ni lini? Mimi nilikuwa nasoma blog kila siku, si chini ya blog tano. Jana nikawa nasema, hivi mbona mimi siku hizi sisomi blog? Na spend muda mwingi YouTube kujifunza kitu kuliko kusoma. Kwa hivyo video is the opportunity. Kwa hivyo kama hufanyi video, you opportunity sasa hivi ni kutengeneza video. Video, I'm telling you, it will change your life. Okay? Videos nyingi. Kama mimi ninavyofanya sasa hivi, lives hizi, videos, hizi ndo ni opportunity ambazo zipo mwaka 2020. Okay? What else? Okay. Tunakuja point number 5. Jenga jukwaa. Okay, kwa vile matangazo ni expensive na yatazidi kuwa expensive, hakikisha unajenga jukwaa. Okay, kabla kujenga jukwaa, kuna point nimesahau kuitaja. Okay, nishaitaja point number 4. Lipia matangazo. Sasa ukishalipia matangazo, wakaribishe watu katika jukwaa lako. Okay? Kwa hivyo walete watu katika jukwaa lako. Na why do you want to do that? Okay, na nikisema jukwaa simaanishi followers wa Instagram, simaanishi subscribers wa YouTube, simaanishi Facebook likes. Okay? Jukwaa iwe ni himaya ambayo you have full control. Okay? Sehemu 2-3 na recommend. Nasema 2-3 kwa sababu hii moja hii sijui itakaa muda kwa kipindi, kwa muda gani, because wanazidi kwa wakati. Okay? Sehemu ya kwanza ni WhatsApp. Okay? Sehemu ya kwanza kujenga jukwaa ni WhatsApp. Japokuwa I do not know how long it's going to last. Okay? Baadaye kuna inaweza ikawa si platform nzuri. And this is what I see. Wanazidi kuwa wakali kila siku. Okay? Kwa hivyo unachofanya, unatengeneza group la WhatsApp, una run tangazo Facebook, unaingiza WhatsApp. Wakishaingia WhatsApp, unatoa value, unaanza kuelimisha, unajenga bond na wale watu. Okay? Very very powerful. Sehemu nyingine ya kujenga jukwaa ni Facebook Messenger. Facebook Messenger. Hii imekuwa launched mwaka jana. Mwaka jana au mwaka juzi. Na so far it is very effective. It is very effective. Kwa hivyo unajenga jukwaa katika Facebook Messenger. Watu wanasubscribe katika Messenger bot. Wanaita Messenger bot. Ni kama robot. Kwa hivyo unatuma message moja inawafikia watu wengi katika Facebook Messenger. Kwa hivyo kama unafanya live kama hiyo, unaweza kutumia ujumbe Facebook Messenger. Kwa unafanya live, Instagram live, njoo live uhudhurie. Okay? Kwa hivyo anakuja. Okay? Nyingine ambayo hii imedumu kwa muda mrefu na itaendelea kudumu, japokuwa watu wengi hawaamini kama inaendelea kudumu, but for us it is working like crazy. Ni email. Okay? Ni email. Kama hamuamini, labda niwaulize swali. Wangapi humu wamepata ujumbe wa email kuhudhuria live ya sasa hivi? Naomba comment chini. Kama umepokea email, andika mimi. Nataka nione wangapi wametoka kwenye email kuhudhuria live hii hapa. Okay? Huko tunasubiria majibu ya watu, wacha tuendelee. Kwa hivyo jukwaa is very very important. Why unataka kujenga jukwaa kabla ya kuuza bidhaa au huduma? Okay, Rima huyo hapo mmoja amepokea email, Khalfani amepokea email, Valemo Valeria amepokea email, Ability amepokea email, Happy Gerald amepokea email, Unidots amepokea email yangu, Mtega Chemist amepokea, Pius Mbita, we'll do something about it. Misana amepokea email, Sajad, Sabri, Marenge, Maomi, Brightness, wote unasikia hao? That is the power of email. Okay, na hiyo email yenyewe nimechelewa kutuma. Sijui nilitakiwa nitume jana yake, na nimetuma muda mfupi kabla ya live kuanza. You're getting my point? So that is the power of email. Kwa hivyo, if you are not building an email list, I am telling you, you're missing a lot of money. Watu wengi, you don't know the value of email, kwa sababu hamjawahi kufanya hili jambo. But unatakiwa kuwa na website, na website yako inatakiwa kukusanya email. So this is something that you really need to focus on 2020. If you're not focusing on sasa hivi 2020, hakikisha una tovuti yako, brand yako imetengenezwa vizuri, na unakusanya email za wateja wako watarajiwa. Okay? If you are interested, unaweza ukazungumza na sisi tunatengenezea watu marketing friendly website. tovuti zenye uwezo wa kunasa wateja. This is one of the things that we do. Okay? Of course, ukiwa mwanafunzi wetu, tunakufavor kwa kukupa price nzuri kabisa. Crazy, crazy offers tunawapa wanafunzi wetu. Kama sio mwanafunzi wetu, of course, hiyo offer hatukupi. Okay? But anyway, that is just a point I wanted to mention. But website, hakikisha unayo branded na unakusanya email za watu. Because hiyo ndio imeprove kwa ina last muda mrefu. Na hutotaka kuwa na followers laki moja Instagram, ikisha hafla Instagram wakasema kuanzia leo 5% tu ya followers wako wataona posti yako. Kazi yote ulofanya kujenga followers, ikisha siku moja tu wanaondoa, wanafanya followers wako wasione ujumbe wako. I'm telling you, it's very painful. Na hili ndo lilotokea Facebook. Watu walikasirika sana ilivyotokea Facebook. Okay? Mimi Grant Cardone nilikuwa namuona Facebook, kwa wale wanamfahamu. Siku hizi simuoni tena. Kaacha Facebook, sijui hafanyi au vipi au sioni post zake. You're getting my point. So you need to be very smart. Okay? Anyway, kwa hivyo hapo jukwaa. Point ya sita. Katika jukwaa lako toa value ya kufa mtu. Kama mimi ninavyofanya sasa hivi. Are you enjoying this value? Kama una enjoy, andika ndio. Are you enjoying it? Kama una enjoy, andika ndio. Okay, but toa value ya kufa mtu. Toa value mpaka ile mteja wako mtarajiwa si au jamaa sijai kumuona wewe, mimi nataka nimlipe. Okay? This is very very powerful kwa sababu you want to establish trust. Crazy crazy trust kwa wateja wako watarajiwa. And this crazy crazy trust itakuposition kwenye soko in kwa njia ambayo hakuna mtu ataweza kucompete na wewe. So you need to be a person of value. How do you become a person of value? Master your craft. Usiseme unasaidia watu kupunguza uzito ikisha wewe mwenyewe huja master ile craft. Okay? Hujui manake how to solve that problem. So toa value ya kufa mtu. Practice every day. Toa value. Kila siku toa value. Okay? I'm telling you, if you do that, I am telling you, utanambia. Okay? Na hawa wanafunzi wangu ambao unasikia wanapata results kubwa, this is what they are doing. Toa value, toa kwa moyo wote, safi kabisa. Okay? Wala usiwe na wasiwasi kuwa, yani hawatununua. Just give, and you will tell me. Okay? So that is point number 6. Now point number 7, of course, bila kusahau, sell. Uza kama wazimu, usione haya kuuza. If unatoa value ya kufa mtu na umejiposition vizuri na watu washajenga trust na wewe, unaogopa nini kuuza? What is stopping you from selling? Okay? So sell like crazy. Samahani kidogo, hii kamera yangu hii naona imekaa upande kidogo. Sorry. Anyway, tabii tuendelee hivyo, naona haitaki kwa vizuri. Tukae upande. Okay? So those are the 7 points. So point number 1, elewa unamlenga nani. Who are you targeting? Okay? Point number 2, elewa unatatua tatizo gani. What problem are you solving? Point number 3, tengeneza brand yako. Brand yako ni nini? Unataka kumuonyesha mteja kuwa unamlenga nani na unatatua tatizo gani na unamuonyesha tofauti yako na washindani wako ni nini. That is your brand. Okay? Point number 4. Tangaza. Lipia matangazo. Usione aibu kulipia matangazo. Kama una spend dola 2 kwa siku katika matangazo unacheza. Kama una spend dola 5, still you are playing the small leagues. Okay? Kuna msemo ambao Brandon Bashard anasema. Na kitabu chake hakiko hapa. Brandon Bashard anasema, if an entrepreneur and not spending $1,000 per day in advertising, don't call yourself an entrepreneur. Kama wewe unajiona kuwa ni mjasiriamali na hutumii dola 1,000 kwa siku katika matangazo, usijiite mjasiriamali. Okay, of course dola 1,000 ni nyingi sana. It's ni milioni 2 kwa siku. Lakini point anayosema, you need to spend a lot of money katika matangazo. Na why mtu anaweza kauliza, kwa nini uspend pesa nyingi katika matangazo? Kwa sababu matangazo sio matumizi, matangazo ni uwekezaji. kwa ukispend dola 5 unatakiwa uingize dola 10 au dola 20 au dola 30 au dola 50. Kama wewe unaspend dola 5 na unaingiza dola 50, kwa nini usispend dola 50 okay ukaingiza dola 500 au kaspend dola 500 ukaingiza dola 5000 au kaspend dola 5000 ukaingiza dola 50000? You're getting my point. So the whole point ya matangazo kwa unatumia pesa kiasi fulani, unaingiza zaidi ya ile pesa uliyotumia. That is the whole point ya kutangaza. Okay? So now when it comes to kutangaza, that's why it is very important to know your numbers. Ndio maana ni muhimu sana kujua numbers zako. Kwa yale matangazo yako yanakuingizia kiasi gani, inakuletea faida au haikuletei. That's why you need to do the math. Mahesabu ni muhimu sana. Okay? Baada ya matangazo, of course, kujenga jukwaa, point number 6, no, point number 5, jenga jukwaa, point number 6, toa value ya kufa mtu. Toa value ya kufa mtu. Na point number 7, usione aibu kuuza. Okay? So, wacha tuishie hapo. I hope you enjoy live ya leo. So that was my message to you. Huo ndio ujumbe wangu kwako. Kama una swali unataka kuniuliza, this is your chance. Ask me any question. Tumebakisha dakika chache kabla ya hii live kuisha. Kwa hivyo uliza swali lako. Lakini kabla ya hapo, let me know umefaidika.
Kama wewe ni mjasiriamali ambaye umekuwa ukivutiwa na podcast hii na ungependa tukushike mkono hatua kwa hatua kukuonyesha namna ya kujenga biashara uhakika kwenye mtandao wa internet, basi nina habari nzuri sana. Tumeandaa program mpya ya kuwasaidia wajasiriamali kama wewe na kuonyesha hatua ambazo wanaweza kufuata kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Hii ni program ambayo utapata support mwaka mzima, na ndani ya hii program utajifunza hatua 6 unazotakiwa kufuata kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Na hii ndio program iliyomsaidia mmoja mwanafunzi wetu kwa jina la Tatu Umari kuweza kukuza kipato chake kutoka 300,000 kwa mwezi hadi 6,250,000 kila mwezi. Na program hii gharama zake ni 600,000 kwa mwaka, lakini kama msikilizaji wetu wa podcast tutakufanyia ofa ya kufa mtu kama utatuma ujumbe kwa assistant wangu ambaye nitakupa namba sasa hivi. Utapata badala ya kulipa 600,000 kwa mwaka utalipia 200,000 tu kwa mwaka. Kwa hivyo utaokoa hapo 400,000 nzima. Au kama unaona kulipia kwa mwaka mzima itakuwa ni mzigo kwako, unaweza ukalipia kwa miezi 6, 120,000 kwa mwezi 6. Kwa hivyo kupata maelekezo zaidi kuhusiana na program hii, tuma ujumbe kwa assistant wangu na namba yake ni 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927. Tuma ujumbe wa WhatsApp na muandika offer online profits university, offer online profits university. Ukishaandika hivyo ataelewa kwa wewe umepata ujumbe kutoka podcast hii, na atakupa maelekezo kuhusiana na hii program. Na mbali na kupata program hii, kwa hivyo utapata vile vile programs nyingine bure kabisa. Kwa hivyo ukishamtumia ujumbe atakupa maelekezo yote, atakufahamisha ndani ya program hii utapata kitu gani na kitu gani na kitu gani, na ofa na zawadi kabambe ambazo utapata ambazo zinakuja na hizi ofa. Kwa hivyo kama unahitaji msaada wa uhakika na unataka mentor wa kukushika mkono kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika, hutotaka hii ofa ikupite. Ofa hii haitokuwepo kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama unasikiliza hii audio, hakikisha unachangamka haraka. Na kama utakuwa umemtumia ujumbe huu wakati ofa imeisha, utanisamehe. Lakini vizuri ukajaribu mara moja kabla ya ofa kuisha. Asante.